put on the beat.
Rush.
Yo,
sound on you. This you.
Yeah, go there, let's see.
Hey, kid, ya, who you?
Yeah, go to me.
Hey, 20, I put my cafe, this is not Saba.
Yeah, it's not Saba.
Hey, me, follow to you. Rush. Yo, see you.
Hey, chant to supplier. Hey, supplier.
Hey, me, be t-shirt, beef. Le cas du vimpa,
le qui chérie à chérie.
Merci à Kamwento.
Attends qui bébé Nesma.
Abali, 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 Abali,
Abali.
Je notifique quoi,
il sort ici.
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 Abali, 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 Abali,
Abali,
Abali, Abali, Abali, Abali, Abali, Abali, Abali. Je notifique quoi,
il sort ici.
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 Hey, 20, oh, mon mambo. It's you, it's you, it's you. True, true. Hey, she na siaba. True. Nate mama dini, nate mpia na fina. Watoto wadogo de hilo anapima. Hila wanajua kuwa mimkali wao. Nitabaki kwa mshindi, siweze shidona nao. Sifana nino, mimi siyo wao. Mimi yule yule na siwezi kuwa wao. Nasema vya na kofi, zipanchi, 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 zipanchi. Niwa tofauti, shacha pati, nantasi, 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 nantasi. Kwani unka ni mmoja, hila bisa tofauti. Kibishi nate mama dini, na hizi flow kama jini. Kwani hila kitu na wakati,
wakati.
Unapopata chansi, zidisha asila de ile kula nyasi.
Kula nyasi.
Mana wapo walipataga chansi. Waka mixi usela na kiasi. Makusi. Makusi.
Makusi.
Makusi.
Makusi.
Kwenye game na kusipotie.
Kusipotie.
Tatizo na jikubali. Kwenye game usiguni. Sinungunini. Wakanda kwenza kaburini. Hata mkini pigia pini. Madoni ponto mimi maskini jeuri.
Jeuri.
Nasi yanku kusebeza mapuri.
Mapuri.
Nineifa visuri. Sijifanyi mwamba mshintani.
Mshintani.
Hapa dunia ntu napitia.
Napitia.
Kijema anaheshimu tomana anaheshimikia.
Anaheshimikia.
Tomana anaheshimikia. Gila tunasila ntaka posija fikia.
Fikia.
Ntaka posija fikia. Asubuhi yugula pasaliki wikia.
Isi.
Yonapasuka kichwa.
Isi.
Natasama kuria. Mama mtoto wanani akaria. Kushoto mwana kwa analia.
Analia.
Nabaki kujutia.
Kujutia.
Nabado nipo kwenye chati. Na ilimisha jamii. Haijali shi wanka pano this funny,
funny.
Nasiba masikio, siwasiki,
siwasiki.
Na isi flow bado ngumu, hawasifiki,
hawasifiki.
It's yo, chua ya, chua ya. It's yo,
fire,
chua ya. He mwanzo mwisho.
Fire,
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 fire.
Abali, 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 abali. Abali, 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 abali. Je notifique quoi,
il sort ici.
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 Abali, 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 abali. Abali, 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 abali. Je notifique quoi,
il sort ici.
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 Monsieur, tu es. It's you,
hey mama Kamwento,
hey baba Fei, hey Ali Dijete, hey 20 Apoisia Kamwento, hey Yusko, hey Dogo Bala, hey Manyote, Kadu Pempa, hey God is fair, Mungu Akiba, hey baba Imani, Akiba, hey mama Tafanya Jose, hey Tisina Saba Mkwanyu, it's you, hey Kitauro.
Yeah.
Vaya, 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 vaya,
vaya, vaya,
vaya. Hey, Dogo family, Bengo Vivi. Hey, 20 for Diego. Rush, hey, Mawena. Hey, Bidi Bidi, aku fosi dula Neymar. Hey, Akiva. Hey, 20 for Kigongo Body Face. Hey, Mbion Vanyapa. Hey, Dunja, Iba Bai Fani. Hey, Kasonso. Hey, Tisampiri Yehuri. What? Yes, yo!
coupe à la Wempo. Le Chanky. Le Pagna. Le Mbouzi. Le Chocosi, le Polaïf. Le Nyantou. Le Pilatatou. Le Chakoubima. Isio. Isio. Le Guinéria. Le Bangunyanya. Le Mafirodi. Le Tensia Popikoukouti de Géladiech. Le Mkouchi Baba Shogo. Le Tisoao. Le Kiwalani. Le Kieko. Le Makweba. Le Tensia Pomane Nyamala. Le Kisasi Nyeouli. Le Wala. Le Wala Abu. Le Tensia Poduli Chikopa. Le Zilo. Le Tensia Pomampa. Le Zolancho. Le Adam Duntia. Le Ayatoule. Le Tuntionka.
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.